Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno.
What is up, guys? Episode 10 of just another pod.
Episode 10.
What do you do, man?
Cool.
How has your week been?
Kumi kama za kamua.
Kumi kumi.
We, mzi, we overwaki. Saito na rekodi pod. On Sunday, 12:26
in the arm
0026 as in the tumeingia Sunday sahi tumeka 26 minutes.
Look how much we are dedicated, man.
Bana audience.
We are dedicated and we are here for you. How's your week been? Kutoka week. Thursday.
Kutoka Thursday. Hey, shughuli mzee imerudi kawaida. Bana traffic mzee. Unajua kuna ile time ya election na nini?
Yeah.
Wasi wengi wako wanaenda tau. Unapata unaenda tau. Si hata nilisema kwa I think episode 8 ama 9. Unaenda tau 20 minutes. Sasa mzee. Tau diwa nao.
We are back to the usual.
Yaani shughuli zimerudi kawaida.
Yeah.
Wasi wame move on, politics imeisha. Even though kuna nini pia? Si kuna petition.
Kuna petition amefile kwa Supreme Court.
Flani. So bado tunangoja tu outcome. Though shughuli zimerudi. Watu wanangoja hizo story wakiwa. Sika kitamu. Unajua kitamu maiji. Vitu zija kwa zimesimama bado. Hey, watu wamefunga. Sijui nini itangazwe.
Ai lakini ya. We wacha tu hii story isha.
Hey, wase wabizu wameumia.
Sana.
Then apparently kuna ma supporters wa wale wasi wamefile petition. Wanadai bana. Tusari, tuendelee bana.
Exactly.
As in, ni sawa, ika isha enda isha.
Sawa tashindia hiki tumbaka sana.
Kuna kushinda hiki.
If you've lost, ni sawa, man. You just move on.
Shughuli zimerudi.
Manze.
Watoi wako chuo.
Walai.
Lakini sasa, ole, kuna nini story ya Magoha mzi. Magoha alisema, if court itarule otherwise, inalifae results zenye zilipeano.
Kukwe na ariran.
If kutakuwa na ariran tati. Magoha anasema. Anasema. Learners in boarding schools will not be sent home if there will be an election in the near future. They can they can be told to play and remain in hostels.
That is Magoha for you.
Magoha.
Umse, man, ngori. Anakujanga tu na vitu zake tu.
Ni story zake na ni very far, mzee. Akisema, amesema.
By the way, atakani kusikia mtu akisema kitu. Akisha sema na amesema.
Amesema.
It's crazy, man. Sasa, because sasa, by the way, some schools ndio zinatumikanga as polling stations.
Sasa unajua, point yake inaweza kuwa valid kiasi.
Ama zile.
Anasema, children will be around.
Oh,
sequel wako classes, wale wako boarding
school. Oh, they'll be playing.
Playing in the hostels.
Oh my God.
In the, I think hapo wanaongelea dormitory.
Na sasa, nikuulize, jitumaona pia polling stations kadhaa zilikuwa na vurugu. Vurugu ianze na watoto wako chuo alafu.
Sasa unaona hizo ndio
vitu. Jenye vitu zingine zimake sense.
Let's hope it work, unajua. Lakini people are tired.
We are tired, man. Hizo stories za petition, hizo ni za baadaye. Hata mimi nisemeaje mimi wiki yangu man nimekuwa tu nikutulia wallahi. Ndio vitu zinajaribu kupitia.
By the way ndio
vitu nimekuwa tu nikichill like
hata ma shops hizi ko open kadhaa kuna places. Wasi wako wanaingia wira.
For sure.
Sijui actually kuna wasi hata walikuwa wanaingia wira mnawaka half day.
Alafu mnazidi
ama mnaingia late.
Walai?
Serious, iko. Kuna places, really? Kuna offices.
Hizo ni kampuni fiti, man. Ati unaingia half day, alafu unaenda
mta. Unaenda, ujusa unajua kuna let's call it tension, though this time haikuwa. Unajua?
It was there, but kidogo tu.
Ni ile tu ya
haikuwa saa.
Ni kurifa kwa past.
Yeah.
Past events venye zimekuwa, sasa una expect. Lakini everything ime run smooth.
Yeah.
Kaa shughuli zimerudi kila kitu iko sawa.
For sure. Hiyo ndio ilikuwa maombi yetu.
Sasa mzee, serikali imetoka.
Outgoing inatoka.
Outgoing inatoka.
Kunya handover.
Outgoing? Bro, kuna story ulikuwa niambia a bit.
Oh, outgoing nilisoma kwa pitia pitia tu
mtandao Twitter tu mtandao. Mtandao ni social media.
For sure.
Zinaitwa tu maintain jamii za mtandao mpaka sasa. Jo kuna wasi wana complete bado hiyo saying.
Amuelewi.
Inachachimbitisha.
Bana. So unye ameacha dent.
Unajua dent.
So inasemekana ile mkopo yenye tuko nao sasa hivi inafaa ilipwe.
Mm.
Imegonga 505 billion.
505 billion
Kenyan shillings.
505 billion mzee. Tunafaa sasa tuangalie budget yetu yuko ngapi inania. Ina financial year.
Inakuanga how much?
Sindio, acha
check hapo. I think inakuanga a trillion.
So meaning tuko
ni half. Half of the economy.
Eh. A whole. So ni kama unalipangua pale vera leche unalipwa 10k.
Donga vile
budget of Kenya. Hey, wait, 3.3 trillion.
Eh. Hey, hiyo ni domob.
Hiyo ni domob. Lakini sasa tuseme ni kama uko pale job leche una 3k. Uko na dent ya punch.
Of course.
Unajua kuna venye unaweza lipa hii punch.
Mm.
Na uendelee kusurvive normally venye una survive. So utabidi urudi bado?
Of course urudi bado uchukue.
Uchukue
yeah, advance.
Ndio ile hiyo ni ile story ya finances mzee. Yeah, tulikuwa naongelea story ya job na nini na nini.
Yeah, money gossip.
Lakini so long as mimi nasema anga so long as loan imechukuliwa for development na itakuwa repaid.
Hey, lakini can't you like okay this hour there's been some developments and all that but if you try to look at a billion unajua billion moja ni million sijui ngapi I can't even think of it now you're thinking 505 of that it's crazy it is crazy wallahi eh hey, we bana
lakini so, economic... lakini unajua noma mzee inakujia wapi unajua ni 505
b
si ndio
yes
so shida inakuwa accountability unajua ni sawa umechukua loan ulifanya 1212 unacheki
eh lakini
sasa noma inakuja kwa accountability juu sasa inakuwa mzee if 505 billion inafaa kuwa repaid itakuwa repaid aje unacheki
of course
hiyo ndio the key thing unacheki
yeah. Alafu niko hata kusema nini mbona na lose think thought process
she lose thought process
lakini mbona na lose thought process
mzee tuna record hii podcast sasa
wallahi tena sijika nini na lose thought process. Hii kitu, I think hii dent kubwa inatoka COVID. Unakumbuka vile tulikopa domob, IMF na sijui nini. It was crazy. And then, kwa kuja tena maskandals za Kemsa, vile do ilikuwa ina lost and all that. Hakukuwa na... Hata, do ilikuwa ina kopo inasemekana ni ya makit. Madoki wenyewe pia ndio wanakuja wanatokea wanasema kiti zenyewe hazito. Hawapati kiti zenyewe na hiyo ndio imechei. So kulikuwa na lot of loopholes. I think during 2020 man. The funding of sijui nini hata hakuna mask tulipewa serikali
bwana.
It was madness wallahi. Kenya kuna loopholes mob sana. Yule mtu mwenye atakuja kudeal na corruption hii Kenya, huyo mtu ndamuinulia mkono.
Eh hey, bwana mzee, unajua story ya corruption my G.
Mm-hmm.
Si kuna hii board EAC.
Yes, EACC.
EACC ama EAC?
EACC.
Acha
tuko. Something corruption commission kitu kama
hiyo. Eh unajua?
Yeah. Hawa watu wanafanya.
Sasa unajua ilikuwa imefika point mzee. Mpaka wakaeka hapo kwa hiyo leaders let's say wenye walikuwa na Iran au top nini ni EACC ethics and anti corruption commission ilibidi wameka mpaka pastor mzee
waeke pastor kwa commission
si kuna time pastor alikuwa kwa directors kwa board
form adu nini
si as in bana hiyo kitu wanajaribu kuwa line mpaka na maoni lakini bado mzee aya serious by the way kuna mzee alikuwa mekango hapo alikuwa bishop I think
aya best idea aje bishop hizo ni temptation buda wewe jamaa alishaingia kwa system sasa hata sijui kaka kanisa anaendanga mzee buda bishop a whole bishop aya that is crazy a whole bishop.
Serious, by the way, kuna type kuliko kwa si ati Quran Quran, lakini kulikuwa na msee mmoja alikuwa nini, msee wa church
Well, one of the high ranks.
High ranks huko.
Kai.
Alikuwa msee wa church. Serious.
Sasa maombi ndio bado hajasaidia.
Bado bana unaenda pale.
Anyway, politics by the way inakuanga out of self interest.
Na mimi mzee unajua tutaka nikuongelea politics kwa hiyo.
Na sijui kwa nini
lakini
tunashinda
tu. Yupo hata tu wewe.
Buda, lazima tu tuongelelee. Yaani okay but pia ni because it's still ndio tunatoka hiyo mood ya.
Pia pia ukiwa pale mtaani, yenye unajua?
True.
Kuna kitu pia wewe una feel saa hii kama April
juu
ya zile vitu.
Vitu zimepata.
Jamaa amepita hapo na microphone na nini. Jamaa utajamuona tena. Utamuona. Utamuona tena. Hizo pajero mtaziona tena after 5 years.
After 5 years.
Ni kunoma. Lakini we hope wale leaders tumeweka saa hii.
Wameamka pia, wameona pia Kenya.
By the way, majority of people, let's say I think 40%
yeah.
are vote.
True. Yeah. Not 35.
That, 35 feel.
Yeah, 35%.
35% are vote.
Yeah.
Meaning wako fed up na. So yes, if ours wamepata hizo positions, work. Fanyia wase vitu moja mbili.
Yeah, at least ataka ni kusosi, man. Sosi ukifanya kitu.
Ukifanya kitu,
yeah. At least wane hata kuna evidence. Kuna footprint, at least uliacha mahali.
True.
Sikuwe tu ni story za kubishi.
Tena bado kuna young leaders.
True.
By the way, mzee, unajua women repo?
Wow.
Bometa mwa wasi ngishu.
Toto
huyo na huyo madam fulani
Toto 20 something years baby.
Ako
24 years imagine.
Na amepewa women rep.
That's a good one.
Yeah.
At least we are starting to see young people in power.
True.
24 year old kuingia politics si rahisi.
So kuingia pale huyo usiende kufikiria ati nimeingia ni huko watu huko lado. Jaribu tu kusaidia as in youth wapate reason ya kuvote next month.
Exactly.
Kwa that 5% yeah. majority walikuwa
youth.
Walikuwa
yu. Yeah, walikuwa medos mbaya. Tutaki stories ama. Stories za election.
Hey, ali win Bomet. Bomet,
huh? Yeah,
ni
that's women. Nice. At
Bomet,
least. Yeah. That's good for her, man. At least anaweza shikilia huko.
Yeah, true.
Tuone kama anaweza saidia.
Yeah, saa ndiyo hata watu wakuna. Hey, mzee, saa tufunge politics.
Politics imeisha.
Kuna kitu inaitwa biashara. Unajua biashara?
Uh-huh.
Biashara ni. Biashara unafanyanga kila asubuhi.
Uh-huh.
Unabebwa na matatu.
Uh-huh.
Unalipa pesa, unafikishwa. Yeah. Hapo kuna biashara imefanyika.
Of course, kuna transaction.
Kuna transaction.
Yeah.
My G, trust. Pale kwa biashara sasa. Trust inaanzia, asubuhi umetoka kijani mzee.
True.
Umepanda mat.
Mm.
Uko na dhao yako safi, shika. Uko na punch yako safi, shika. Gari ndo ngapi? So ama 50. Donda, unamwona akona hiyo do.
Imekunjwa kwa kidole
lakini anakuambia wewe ngoja kidogo wewe tulia tu
hatuna change ni asubuhi sana
hatuna change sijui acha tufike
una pesa ndogo
niko na mwingine niko na mwingine pia ako na dhao wewe tulia
buda
saudo ndio akikucheza unacheki hapo hiyo biz kuna trust issue unacheki
of course
wewe mzee
mhm
nasikia jamaa Wanduthi amepiga shughuli na mzee, I think bizake ziko isili CBD.
Yeah, true.
Wamepiga shughuli 5 years.
Yeah.
After 5 years, by G, jamaa Wanduthi liaje nipelekee hii. Bundle. Chapa. $2 million. $2 million mzee.
Nilipiga I think ni
238
million.
$2 million tunaongelea
Hiyo ni 238 USD. Million sasa
Kenyan shillings. Mzee tunaongelea
239 hata inaelekea 40.
Imekaribia nini 40. 239 million jamaa ni aje shika bundle peleka isili.
Lakini ilikuwa in dollars.
Mm-hmm. Shika bundle peleka.
By the way Morgan wanapeleka
transaction. Watu wa
in dollars.
Waria pale. Lakini pale shughuli inafanywa mzee.
Yes.
Ukitaka gold, ukitaka silver, ukitaka
kila kitu. Na watu transact in cash. Hata atakaa
M-Pesa. M-Pesa unaambia toa kwa agent bana ya Kamau iko huko chini. Shauri
yako, wewe leta cash.
Na kupiga hesabu na Kamau
jioni. Ni ukweli.
Mzee, jamaa alisepa.
Mhm.
Alihepa mse. niaje peleka hii kitu isili. Eh bana sijui katikati ya Nairobi na tao sibili na isili. Sijui nini ilifanyika.
Na dakika 10.
Eh jamaa sijui nini alifikiria.
Jamaa alisepa.
Alisepa mzee.
But hebu imagine uko na eh budeo doni mob, yani temptation. Hata kama umefanya na wewe jiweke kwa
hiyo
position.
Lakini I think hiyo haiwezi kuwa mara ya kwanza mzee kutumodoka hiyo.
So unasikia, sure. So unasikia wame transact, wamefanya kazi 5 years.
For 5 years. So nini? Ini do ilikuwa.
Hata kama ilikuwa that much, kulikuwa na do.
Eh, hey, lazima.
Kulikuwa na do fulani.
Tena bado siwezi kutrust na to 30 million yeah. Na nakulipa so mbili kuenda mpaka isili.
Mpaka isili kweli. Ama hata kama nipiga
hata dao, eh yeah. Punch. As in do utafeel? Enye umepiga. Mzee.
Ebu imagine na
shikio.
Ebu imagine na shikio pake saa hii. Buda.
239 million.
239, tuachane hata na hiyo 239.
Actually hata nikuulize bro, unaweza tambia na 1 million kwa mfuko?
Aje. Hiyo bundle ni bigi.
Wacha hata kuwa bigi. Kama, as in ile tension. Isia kaja kuguza wapi ya...
Tao, mtu hata niguze tu hivi Buddha. Eh, hey, Buddha teke. Teke mbaya. Akibia kamrogi anakuja kuchoma.
Akibia kupiga nduru.
Buddha. Ama usikia tu mzee wala wasa huku jatawa, hey bro ni aje, bro ni aje. Sini wakole hata mba Buddha.
We?
Hata unaweza tafuta nduthi kufikisha mtaa.
Walai.
Kutoka tao.
Enewe useme tu enyewe.
Na uamuata kani thaumbili.
Wacha tu chune thaumbili kwa hii 239 million nilipe ujama.
You do ni mob. Ukijaribu kufikiria, you ni do, hey Buddha.
You do ni mob.
240 million.
Million.
Kenyan shillings. Sasa ujamaa lazima hii doyo kwanza ibadilishwe.
Sasa unachikizo ndio zio kuwa noma.
Sasa ndio mtu ushikiwa hapo.
Sasa noma ingine tena inakuwa. Umse, if ni mse wa nduthi na shughuli yake ni ya nduthi.
Yeah.
Kawaida, hiyo yeah. Ndio shughuli ya umse.
Yeah.
Au feel, kunaweza kuwa na interception. As in kuna mse labda alikuwa anajua hiyo deal. Akatipu mse, hapa tunaweza fanya nini na nini.
Oh,
si ujamaa tu waliamua azin kuiba, unacheki?
Oh.
Jamaa kamambia,
ufanya
hivi, organize, unacheki? Fanya hivi na hivi na hivi, ido isifike pale, utakulaishe ya. Na usikuwe na noma.
Maybe.
Unajua?
But maybe pia inaweza kuwa, ye mwenye aliamua sasa.
Aliona yenyewe, bana mmekuwa mkinitumia sana bana.
Bana, Buddha, unanipea bag,
yeah.
Ikona 240
million. Tenda renda na lamza. Ama unipigia hata punch, niende Dubai unga tu that mzee.
Eh, lakini enyewe jamaa alikuwa na mtrust Buddha. Hiyo ndio ni.
Unacheki.
Yeah. That is trust on some other levels
or like. True. Bado kwa tuko pale kwa biz mzee. Leo tunaongelea biashara. Aya, bay biashara. Ngumba huu. Nime notice tuna big upingi wase wa biz. Na mabesti zetu wenye wako kwa biz, atuongeleangi uptrend backpacks. I think tumeongelea once, byji.
I think so.
Serious, tuliongelea uptrend backpacks episode 1.
Yeah.
Niko very sure.
True that.
Uptrend backpacks, ni angumba huu.
Uptrend backpacks ni biz yangu.
Ndiyo platform.
It's a
non-line. Usikuwa shy bro, ongea.
Na kwa shy nini?
Siura siwa ongea.
Suache, suache. Buddha, I need to take
aba,
my time. Hapa
sasa unakuwa corporate sasa. Bana. Uza sera basi.
Hapa ndio ngoso inaingia ku flow. So Upton Backpacks is an online business where we sell backpacks, travel bags, gym bags and school bags. Ukitaka mali yako safi, we sell ex-UK backpacks. So quality assured. Buddha, we give you the best customer service.
Ndio Wiz Khalifa wanatumia ndio unatumia.
Ndio unatumia huku Buddha. Wacha kuziona kwa TV. Ingia pale Instagram, we actually on every platform. Twitter, Instagram, but Instagram do the main.
True.
Uptrend _ backpacks. That is where we are, man.
Usibuy Adidas.
Eh.
Imeandikwa Adibas
na. Eh, Adibas Buddha. Usibuy
Adibas. Usibuy boy. Usibebe boy.
Chana mama mbonoko hapa. Kuja tukusort.
Haya wazi.
Kabisa.
Sasa. Pale tu kwa trust. Unajua trust bado as much as ni biashara kuna employee na employer.
Of course.
Maiji, jalango alibio chapa.
Umenikumbusha story mzee.
Alibio kwa hawa chikwanza?
I think ilikuanga 20 something million.
Wow.
Iyo ni do alikuwa, okay. this is how it is. Jalango had two employees. Wanakuwa anaitanga gardeners. Hata anaitangi gardeners.
Actually, amekaa kana wao employees. Niliko naona akipost
video. Najua story ya the genesis of it.
Yeah, by the way,
so this, and me mufuatilia Heavy J sana. Because you need Heavy J.
Big up, alipata MP.
Bana is now the MP, Langata.
Langata. First time.
Bana Joe.
Hey, he's already at time.
Hustler alive. So, the guy, Jalango akiwa
hiyo inaweza contradict my
G. Dini?
Bada yu hustler. Unajua Jalango, lakini big up Jalango. Big up for the win.
A big up for the win.
Big man ting. Jamaa amekuwa hustler.
Big man ting in it.
So, jamaa ametoka mbali.
Jamaa ametoka mbali. All the way from selling fish to an MP. Na in between there pia, a lot of success. But then Leona is no longer even interested in. Unaona Jalango TV? That nini? YouTube channel yake alisema hataki alisema
sasa ni focus na nini
alisema even when he's an MP he's still going to do YouTube but unaona after alitoka kuna maboy wenye alieka actually hata boy alipatiwa Benz unachiki Benz yake convertible alimpea akamwambia hii ni yako na maboys wewe piga shughuli
nice,
na
nice.
Very nice guy
ukipata pia promotion saidiana hapa chini unajua
exactly. So aliwajenganga actually akamwambia kwa ile doenye mtakuwa mnapata, just give me 10%.
Tena bro, bado, hapo ni kucheza fiti juu. Unajua kuna pia ma backlash.
Yeah, for sure.
Hey, kweni aje, hapa hatuna barabara uko kwa YouTube. Unajua siyasa tu uwezi juu.
Walai,
ni ukweni. Siyasa.
Siyasa ya Kenya ni noma.
So,
our employees wake wawili. Ametoka nao far by the way. Akiwa napiga wira, I think Radio Jambo. Aliwachukua they were actually one of these callers wa niaje Heavy J nini
walikuwa na Milele alikuwa Milele
yes Milele
akiwa na Alex Mwakideo
so sasa walikuwa na shinanga wamemsumbua sana tunataka wira nini jamaa akachukua hiyo opportunity akamwambia niaje by the way si ati hata niko na kazi yenu but acha nifanyaje acha niwapatie kazi yenu itakuwa kuosha magari pavement nini manyasi nini shape garden and all that so ndo akakuwa managers wa compound yake and all that so the guy was
smart excuse you ona ita house manager
sasa hata huo si wa house juu hata wako ndani wako nje
so nika
bana ground managers
kwa sema mboche lakini
ground managers so si kawaida tu Jalango alikuwa naishi fit nao hata ukiwatch ma video kwa YouTube unaona Kenya Heavy J anakunywa ndio?
By the way.
Ah, sio anakunywa. Kama ni Black cola, Label nini kila hata Kenya anapika ndio sio ana.
Ndio
sio ana dish. By the way hata akawa create ya platform akakutanga akapata to deal na corporates kadhaa wakaanza ku advertise kwa Instagram zao. By the way alikuwa na following. So, here comes one day Jalango amekaa na BMW. Uliona hii BMW yake M5? Hiyo M5.
Hey, BMW iko na M badge mwezi. Unajua
pale kwa gari. Ni original.
Gari pia najua juu.
The original thing. So kawaida ya JVJ.
Juu pia kuna BMW ziko na M badge lakini.
Bana si zenyewe.
Performance ya M badge.
Si zinaekelewa ngozi ma speaker.
Bana usibai. Ukibai gari usibai. Anga confirm ni M kila pahali. Usibai ati BMW M badge.
Peleka gari
special. Na ukiangalia unaona ni pale tu kwa boot. Kuna pali pengine kuna
ni. Unacheza na hii Nairobi. Utachezwa. So, jamaa, si Jalango ilikuwa time ya campaign. Ndiyo campaigns ilikuwa zinaanza. So, unajua time ya campaign na wasa utembea na cash.
True.
So, Heavy J, cash iko kwa nini? Kwa dinga. Actually, niliona clip flani ya kionesha mahali ilikuwa. Miaka ka, unaona mahali dereo kaa. Kandos kuna hizi vitu zenye unaweza fungua cabinet fulani
unapanga
utoto console ndio ilikuwa hapo so majamaa si kawaida yao asubuhi nini leta keys kwa hapo actually si ni kwa compo wameanza kuosha dinga nini kuosha dinga EVJS anajua tu ni watu wanaendelea na kazi buda jamaa walicharge kodi na wakasepa before Jalango kuja ku realize watu ni doa amesanya na nikusepa wamesepa hawa jamaa usiki walikuwa already washatoka hii Nairobi na familia zao walikuwa washatoka sana naelekea Ocha
lakini sasa mzee unajua najaribu kufikiria siama jamaa alikuwa na hard time juu juu si si ata hard time juu ya kuiba na nini. Una imagine ni how much your cash?
Around 20 million maybe.
Unajua sado ya campaign haikuangi dhao dhao. So di, kuna 50-50 na so so.
Okay. of course. So, ama so mbili ya.
So each apa mzee.
Pia ni more.
Majamaa wanaweza kuwa hey, ni noma?
Ni noma.
Una unahesabu kubeba chwani chwani.
Lakini ka uko na bag buda usunde odo. Unatafuta nduthi mzee na kupeleka mpaka mahali.
Mjango hapa ndio pa mzigo lakini acha tu niishike.
Kweli. Sasa si jamaa wakasepa, wakaenda wakachukua familia nini wakaanza kuzidi makwao huko ni sijui Busia sijui Kakamega wapi. Report ikapigwa DCI nini na nini na nini. Jamaa akanaswa. Wakaenda ndani. Actually Heavy J akaenda. Do alikuwa
mtumia.
Ali report DCI wakatafutwa wakaletwa. Jalango atakuwa na ubaya akamwambia ni aje nyinyi nipatieni tu ile do imeba hako ametumia do most sikumbuki ni ngapi so si ikakuwa do of course do ilirudishwa hiyo ajua aliwaambia hata sihitaki is still fine sawa
oh, walirudisha ngado
walirudisha do yenye ilikuwa imebaki
oh
unajua sasa hiyo Jalango ako na authority ya kuwapeleka kwa koti and what nataka kwambia mimi hata sitawapeleka kwa koti ile do yenye imebakisha rudisheni then ni muende. Mimi stories zenyu nimekata na ni hivyo nilijaribu kuwasaidia imeshindikana.
So check sasa hiyo ni trust. Unacheki.
Trust imeenda. So huyu jamaa ndio niliona there's one of them ndio alikuwa analia.
Leo Instagram. Actually
leo actually
hii podcast on.
Leo ni Sunday jana.
Jana
Saturday.
Saturday.
Yeah. So si ndio jamaa
alikuwa 2 minutes ago ilikuwa yesterday.
Yeah, it was yesterday. So jamaa ndio alikuwa analia ati he was influenced by the other guy. Yeye alikuwa anataka.
Oh, walikuwa wawili.
Yeye alikuwa wawili.
Yeye alikuwa anataka.
So akadai ati anaomba arudishwe wera nini na nini. Jalango. Yeye kivyake hataki kurudisha but he's saying that watu wakisema amrudishe atamrudisha juu ana ubaya.
Wewe unaweza fanya bado unajua noma itakuwa maiji. Trust. Unajua trust.
Ikienda
as much as kuna vitu zitafanyika na nini na nini.
Ay.
Bado kuna utakuwa unafikiria.
Utakuwa na
so, lot of doubt. Ile freedom hao sio walikuwa nayo ya kuaccess gari.
Haiko.
Nini.
Mimi hata nilikuwa naona wakiendesha hizo magari.
Yeah.
Wale walikuwa wanaziendesha.
Sasa unaona noma.
Walikuwa naziendesha wallahi. What? Can you imagine how such uko na msee mpoa kama the devil is a liar.
Hey,
the devil is a liar wala. Wase wali lose two do hivyo. Waka lose trust na msee, waka lose job. So msee alikuwa anakuja analia ati yeye hata hizi lipa school fees sijui nini. Alikuwa ameko fit ya wase. Walikuwa ameko fit mbaya sana.
Do I think hata akiwasaidia bado alikuwa anasaidia familia zao.
Sangina hata kulipa school fees za watu
wengine. Unacheki yeye watu hii.
So Buddha.
Wewe
trust and unaona actually nilikuwa nasoma mahali one of the rarest things to find these days is honest people and people with integrity.
Yeah, true.
It is bana
unajua unaona kaa saa hii employer employee I'm employed mimi kuna employer pia mimi bado ni employer wa MC
of course
unaona kaa ule madhe bana episode 1 ukisikia
bana
unacheki same thing. Unacheki
umekaa na mtu umemsaidia
unakaa na mtu wazinu ume go all out lakini
mshawe amekuja
anakuja anafanya tu mambo
zake. Hata mimi nimekuwa na instances kama
hizo. Nimekuwa
na instances kama hizo ndivyo vile tu siwezi ongelelea but I've had such instances Buddha.
Kizungu limaliza pale ukibig up.
Kizungu.
Ili na raiso bug part.
Kizungu mkuti.
Sasa maji kuna social media.
Uh-huh.
Social media unajua social media ni actually saa hii audience ingekuwa inatusikiza kasi social media.
And the internet of course.
Saa hii bana labda tungetafuta chance pale VOK tupe slot tukotoa record ya just another
one. Impossible.
Which is impossible. Sasa kuna jamaa actually wacha tuanze na kuna story ya Mkenya mzee.
Mhm.
A Kenyan lady
alidai
kwa pool.
Yeah.
Canada.
While live.
Akiwa live
on. So the Udem alienda vicheki hiyo story pia. Alienda live. She was live but the
ni Kenyan.
Ni Kenyan but in Canada.
RIP Helen Wendy anaitwa Helen Wendy.
So alikuwa by the poolside, vile unakaanga huku umeingiza
Mm.
tu mguu ndani una
Uh-huh.
unaonja onja maji usikie temperatures zida. So si akaanza live pale, hey guys nina nini
Foreplay.
foreplay pale ka watu wa TikTok, follow for follow, follow my leader, follow my
Ah, si
follow
mzee,
my
foreplay kutayarisha
sijui mbona tutacheka anyway.
Sasa hiyo hiyo ilikuwa ni
ilikuwa out of the topic,
out of the topic.
So dem aka go live Facebook nini na nini. Akaingia pool tu fiti. Ah, nasalimia wasee nini na nini na nini na nini. So yeye anapiga tu akaacha wasee, sasa akaingia swimming pool vizuri. Anapiga tu manini zake hapo, samaki 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 buga. Then akafika point akaanza ku drown
after 10 minutes.
After around 10 minutes akaanza.
So ni simu ameweka pale anajirecord.
Simu ameweka. Ajirecord ni live.
Oh, ni live.
Ni live ile watu wanakuona.
Oh,
na vile unakuwa ni live kwa platform.
IG live.
IG live. Yes, sasa alikuwa Facebook. Buda. Watu wanaona, eh, dema anaanza kupiga nduru. Dema anaanza kupiga nduru, anapiga nduru. Then
hiyo place hakuna msee.
Hakuna msee. I think so because sasa
yeye juu inasemekana kuna wasi walikuja lakini ni
ilikuwa sasa after dema me drown. Amepass away. Sasa later on around 3 hours down the line bado live inaendelea tu
3 hours
down the line sasa wasee walikuwa nakuja kuswim ndio akakuja akarealize ai hapa umse form sidio akakuja akaanza
ndio waka nikaa kuna mse
wakamchukua waka nini na nini wanajaribu wapi bana dema ameshasepa
what eh tena 3 hours 3 hours we drown uko ndani ya wapo mzee
uko ndani ya wapo buda sasa watu wana shughuli watu kila mtu ako busy.
Eh, sasa unajua na assume hiyo penye hiyo swimu iko
hakukua na watu ama
na watu unacheki
it's not okay, it's an open space but hata hatujui si mbuli ni
kitu bro tukiangalia unaona kama anaweza kuwa na pressure labda ya social media ndio ilifanya
aoneshe
watu juu apparently ali swim for 10 minutes
yeah
kwenda kurudi kwenda kurudi kwenda kurudi
yeah.
So labda kuna challenge alikuwa jaribu kubita ama
maybe mtu alimwambia aenda hivi
eh unaona
fanya hivi
eh fanya hivi unaona kwa si comments kuna hizo comments
yeah,
like
comments
unasoma
eh
noma
buda noma unaweza pigwa pia pressure na watu huko nje mzee na watu wakujana
bana hiyo social media mzee
utasepa tu na wasi watu wa dele
soma Kenya unasoma cheka kama unacheka maliza
huo dem sasa ameenda yuko ujinga tu
By the way, ujinga kama bahati mbaya ama
tuseme tu ni bahati mbaya.
Tuseme tu bahati.
Juu sasa. Lakini vitu zingine ni za Mungu. Wala hatuwezi jua. Vitu zingine ni za kimungu Mungu. Bila nyewe. But I also there's peer pressure on this live things, especially on TikTok.
Hata kuna vitu unajua una go through hauwezi post. Lakini kuna ile kitu moja ukipata una post. Unacheki.
Wachana hata na hivyo. Like unaona this live thing wachana na kuati ku record video nini nini post this live thing unapata especially watu on TikTok they go on TikTok they make wako live but whatever they are doing on that live is so
iko dictated eh tena iko dictated na peer comments
na peer
pressure wasa wanakwambia fanya hivi
unaona dema jitoa sijui nini toa sijui nini they even others who go to the extent of kuweka hata pay bill wanasema ukituma don utafanya hivi ukituma don utafanya hivi
inakumbusha hata hivi ya extian
ili
ilikuwa inaitwaje
club covid eh buda
wi club covid by g ulikuwa unadhani unaingia solo hizo it was it wee hours of the night
those ones by the way ilikuwa inaanza at 12
unapata bana wale wa mabesti zako
jimwagilie maziwa kwani hauna unga sijui nini
lakini watu walikuwa wanapata na pale wengi by G unajua
watu walikuwa wanaingia more than 7000
7000
on one live
7000
people
considering unajua following pia kuna wase wame hit millions ka 69 kuna
sasa what was there is that there was a prize kulikuwa na do during that watu walikuwa wanashinda do
so unaona as in unafanya vitu so unnecessary let's say your live imeenda umejimwagilia maziwa.
Wachana hata na
alafu.
Kuna vitu watu walifanya club covid bro hata siwezi ongelelea.
Unacheki?
Mtu alikuwa anafanya
Dignity lost.
Wewe jina yako usharibu.
Yeah.
Buda. Ugopi hata Mungu.
Bana, utaona unajua noma ya hii kitu by G. Bado unaingia pale, let's say Tidadi. Ngumba huyo ndio manager wake. Unajua ngumba wenyewe kuna vitu hawezi kuwa nafaa. Bana unaingia pale unaona
ukiscroll unapata
ngumba au joined.
Buda.
actually hata labda anatuma do bwana heshima
heshima zero
inapotea unajua bwana unafanya nini huku mzee ufai kwa huku
but I think you should just be careful this whole social media thing it's a good thing and it's a very bad thing
bad also. Thing yeah, true
it all depends on how you use it it all depends by the way purely on how you use it because true, okay mimi niko na following na niko na page una get but yangu ni biz mtu mwingine utapata yako na page but anajiuza mwingine ukuja upate sijui yani
hey, bwana kwanza pale IG hey, inakuanga yani dem
it's like nikaa soko hakuna
kupiga uso
nikaa soko
sianda
nikaa umeingia jiji ya sianda nikupiga tu selection
bwana nikupiga tu selection yaje piga hapa acha niangalie nyuma acha niangalie mbele lakini hii party iko imetokea fi
wewe unaona hii pressure inatoka wapi
ni life to as in
I think it's because we want things this especially generation to
generation
from where we are going downwards kidogo ni ile peer pressure ya kutaka vitu haraka
true
so unataka tu ati utengeneze do fulani mingi haraka haraka alafu ati life yako sasa imeshakuwa nywe nothing comes easy
una actually unaambiwa hapo sijui cryptocurrency sijui link maiji
bana
finya link nasikia unaona yani bana pia tastaki kuongelea
social media unafauji chunge sana and whatever that you're posting I feel although we don't have a say kwa kile mtu anataka kufanya
Kenya unataka post by then very free
at least consider some things hata consider hata wazazi wako bwana aibu bwana
tena mzee ulicheki Twitter kuna madam Saudi
I read that story
huyo Saudi Arabia
huyo madam kitu alidu kuna wase walikuwa na kwa Twitter kuna wase walikuwa na tweet wakidiscriminate Saudi
ile kunika lete mse ako nje Kenya labda atajaribu kupost sana story ya corruption lakini big up penye yako
na mali tu yuko
na sikia ameanza kupaka
bana anataka kurudi
the ruling nini
you know
wanasema the ruling government haina noma na
haina noma ni wale walikuwa
pass if wataingia unajua kuna petition
by the way hapo
sure lazima tuweke
vitu kwa
ajili true
so niko nasema nini nimelose
ayo yule Saudi
Saudi so kuna mse alikuwa anashinda metweet akidiscriminate Saudi and sijui nini specifically alikuwa anasema but madam akaanza she was not tweeting aka retweet just retweeting hizo tweets
so ni kama tuko Kenya na retweet
tuna retweet za huyo mse na zinaingilia the current government una get buda acha nikushtue madam alipigwa alishikwa
wa
akapelekwa kwa koti na ruling ikakuwa 34 years
umadam kuli alikuwa na following kubwa ama
alikuwa na following kubwa
au alikuwa also alikuwa ana influence
alikuwa na following kubwa ya Saudi
ya Saudi
so kimpango walifeel ni kama alikuwa na influence
anajaribu kuinsight ama
exactly actually ni kuinsight that's the correct word
true.
Madam pigwa 34 years
jela
in prison juu ya kuretweet
social media bado
mimi ayaya
noma
yani just hata uja type kitu wewe una retweet wale wanajua kuretweet ni kama ku screenshot status ya mse mwingine wewe weke kwako wewe mse hata shikwa wewe ndio unakujiwa juu ulichukua screenshot na ukapost crazy crazy by the way kuna hizo manchi sana sana Dubai Qatar hizo Saudi UAE buda wachezangi na vitu zingine unajua they are like you know
bana kuna rules mpaka za nini za World Cup si this year itakuwa held huko na games zitakuwa zinachezwa usiku juu ya
temperatures yeah
bana huko wanasema kuna joto mzee
ai huko kuna joto si ni desert most part of all those UAE countries ni desert
but they, kuna kitu moja waliongelea sijui ni wana stand ama nini kuna kitu moja walisema mzee ukipatwa
one night stand
serious niko very serious on this
at one night stand
siongoje nikushuka
one night stand lakini sasa
wewe umeenda umepatwa labda na tupite kuro. Kuro ni sex worker.
Eh.
Baiji, unaweza fungua anytime.
Ukipatikana na yeye.
Ukipatikana yeye, as in mmepatikana, sijui mmedozi pamoja. Kula hiyo nini? Unacheka bro. Unaimagine bro. Unaimagine umechanga. Uende kuona World Cup ya 2022.
Uende huko.
Ndio huyu.
Umebeba.
Umebeba. Alafu uko kijadi. Viaje. Ndio nini? Wasalamu alaykum.
Hey, rudi tu kwenye. Rudi tu kaya ni Mkenya buda.
Yeah?
Hii country yetu iko na freedom mob sana. Ee.
Serious by the way.
Hawezi chotana usiku.
Kuna ndio nataka confirm hapa.
Hey, yeah, I think Kenya tuko na a lot of freedom. Unajua Kenya tuko na freedom design tulichuja president.
President alitoka Twitter juu ya
zile kwa vile tulikuwa tunamuingililia.
AKOT. We
akwa analala hata mwenye alikuwa anasema akwa analala.
Bana ilibidi jamali amka tu akasema bana zi.
Ai yeye umenishtua budi.
Aya by the way serious.
Hey, that's a very what? That's crazy. That's actually really crazy.
Sendo bro. Sex ban at FIFA World Cup
2022. Mm-hmm. Football fans
could face jail time for one night stand in Qatar.
Jesus Christ.
Very serious.
Kwa hivyo ukienda unaenda kwa uko sure tu na. By the way, World Cup inatakinga how long?
Itachezwa November na DEC 2 months.
2 months.
Ungatajaribu kuharakisha though game future state zitakuwa usiku juu ya temperature.
Buda kaa uko huku, kaa kwenyu.
Haiko sawa, unajua labda kuna msio pia anapata greener pastures huko. Aya by the way big up Deno. Deno Vaite.
Yeah, Deno Vaite.
Deno Vaite ako Qatar.
Qatar.
Yeye ndio
very yeah. Jamaa anatusumbuanga
bana.
Episode bana iko wapi buda?
Qatar ni jua inatuchoma, tunataka kusikiza episode. Lakini big up Deno.
But that's crazy. Kukiona ati lakini yenye social media by then inaweza kuweka kwa ngori. If you're not careful, inaweza kuweka kwa blunder zingine.
Tena kuna huyu jamaa wako bro, Andrew Tate,
me I'm a very big fan. Wala sana juu Andrew Tate. Okay. He's been on TikTok sana.
Uh-huh.
Apparently Lumsey, he doesn't have an official TikTok account. Uh-huh. Ni zile zinatonga nini? I don't know the name for it, but ni two accounts too, twingi.
Uh-huh.
Okay, ni affiliates.
Uh-huh.
What I mean by affiliates is Andrew Tate anakuanga na course. Uh-huh. Yeah, anaitanga Hustlers University.
Uh-huh.
So what you do, una join with I think sijui $50.
Uh-huh.
And then he trains you how to do business and how to conduct yourself nini and how to be a millionaire in short. Uh-huh. Because he ni millionaire. So hizi zenye ziko TikTok ni affiliates, but he came to alikuja akakuwa a TikTok sensation.
Uh-huh.
Aungeingia TikTok ukose Andrew Tate.
Oh, kuna following massive.
Because yeah, he's watu sasa wanamtamas toxic masculinity.
Oh, because oh, of the vako ya Andrew Kibe.
Andrew Kibe kimpango. Una get
ongelesha because vijana.
Alikuwa anaongelesha vijana anaonesha.
Mm.
Ni okay. Sorry to mobs. Vile maboya wanafua conduct.
Hiyo
buda, hiyo ni hatari. Mwaki.
Bana hapa sijui.
Hiyo ni fire. Kuna tunugu tuwili
fly. Hiyo hatari.
Lakini sikia anaweza kuwa na to market buda ndio hata atakuja atatusikia.
Ah, zia tutaki. Hiyo by the way hiyo kitu mpaka job very sensitive my G.
So Tate, one of the topics zenye alikuwa anaingilia sana is alikuwa anajaribu kuonesha wase according to most of the videos zenye alikuwa ana post because apparently pia alikuwa kwa podcast mob.
Uh-huh.
After alianza kuwa famous sasa alianza kumtafuta.
Also so, anakuwa interviewed kwa pod.
Anakuwa interviewed kwa pod. So one of the things zenye alikuwa anaingilia sana is about systems za dunia.
Uh-huh.
This the people that control the world.
Uh-huh.
In terms of economy, money, nini.
Uh-huh.
Alikuwa anajaribu kuonesha wase there are people who are in control, you are not actually in control.
Yeah.
Hizi vitu zenye unaona zina happen sijui nini, he was calling like alikuwa anasema he was saying yeye mwenyewe like COVID is a scam, these vaccines are not legit. There are people who are controlling this whole thing
or system sasa.
Exactly.
Ingilia system.
Exactly.
Yeah.
So him yeye alikuwa on two platforms, I think Facebook na Instagram.
Uh-huh.
Mostly
na TikTok.
No.
Eh.
TikTok na kuambia.
Nimeget.
TikTok ilikuwa mainly tu mtu tu tuna.
Tunaweza ita labda foundation.
Watu tu ndio walikuwa naika matrips zake.
Kuna uptrend backpacks, kuna uptrend backpacks, foundation.
Exactly.
Food feed the child.
Exactly.
Feed a kid.
Feed a kid somewhere.
Uptrend by uptrend backpacks.
To feed a kid. So after ame go so viral like akua amekuwa sensation, ni kama sasa aliguza system. Buddha system. System ni nani? Unaget? System ni nani? System ikakuwa umse lazima abaniwe kila mahali. Jamaa social media zake zote amebaniwa. Zote. But you see,
kubaniwa as in accounts zimekuwa pulled down.
Accounts zimekuwa pulled down. Kila kitu imekuwa pulled down about Andrew Tate. Everything from his socials to whatever was impata. But you see, that's just hiyo hata sijui nini amefanya. I'll give you an example. Hao watu wakifanya pod na yeye, most of them wanafanyanga na yeye remotely, like unapata but kuna recording. Ya vile tunabonga. Hao watu pia they can choose to call him for an interview or something like that. Now wenyewe wa post. So you see it's not really making a difference. Yeah, but Kimpango, can you imagine wewe una sauti design unafikia system ya dunia. Dunia. Si ya Kenya ati vile tunasemanga deep state.
True.
Dunia uko na sauti that much. Can you imagine?
So kuna jamaa na contact Facebook.
As
a company.
Zuckerberg. Anayekuwa kwa meeting anaambiwa niaje Instagram na hii ni down. Na mtu asiyeonekana tena anaongea. Down.
Hiyo ndio Kenya. Hiyo ndio Kenya.
Ndio sasa ndio maana baadhi anachukiwa sana na madem. I think wazungu ndio. Madem wengi sana wana because sasa anaonesha maboy niaje. Hustle. Wachana story mingi wewe piga hustle nina ni anawafundisha tu the ways of life. Asa kuna the feminist side of things, wanajaribu ku wanasema this guy is toxic masculinity and all of that. So without knowing, umse alikuja tu akakuwa famous just because of watu wako na opinions mingi sana.
Opinions mingi kuhusu Kenya anaongelea.
Exactly.
Hiyo sasa hapo kwa system sasa. Tunasema alikuwa anasaidia Rastafari. Chant down Babylon. Babylon.
But I think anafaa kuwa proud of himself because ukifika point mpaka wewe mwenyewe unatetemesha system.
Hii inamaanisha kuna vitu valid unasema.
Of course, you're telling people the truth.
Zinaumiza.
Because yale wanasema he's rich. Ametembea na wasi wako na do. He knows the people
but
that control.
Nilikuwa na watch. Nilikuwa naona hata picha zake IG.
Yeah.
Unasiki msee au tembea na nini?
Na
private jet alikuwa as in akona private jet na nini alikuwa well off unacheki
ndio yako na do hivi ndio alidu kwa video niliona alikuwa na hao sasa hiyo hao compound yake ingetoshia gari zake akona 27 supercars 27 supercars talking of Lamborghini whatever you can think of from Porsche to sijui Bugatti everywhere yani proper. Bugatti hata unaona gari yake Bugatti yake iko custom made maka viti zake zimeandikwa jina yake Tate bana so mthee he's so rich ali have to buy off maneiba wake wawili ndio gari zake zitoshe akabomoa ndio gari zake zote zitoshe ali have to buy hao mbili next
ndio je kiko na duu mthee I'm gonna very valid.
Anajua.
In my opinion kuna vitu anajua.
Anajua.
Alikuwa jaribu ku disclose kwa wase.
Exactly. But sasa because system haiwezi kubali, lazima utemiwe Buddha. Even though vile that's the world we live in.
Babylon.
Tunakubali tu. Tutafanya nini?
True.
There is nothing else we can do.
Lakini ukiweza pia kupigania pale makanga akihando asijui.
But watu wameanza. Watu campaign actually wanaanza ku campaign. Wanasema you need to what we have it needs to be one of our unlock his account zake. Wameanza some campaigns naona niliziona tu juu. I didn't really go deep into it.
Yeah.
But that's the whole story of Tate.
Yes, as in the economy
by the way. He's from Romania.
Yeah.
He was a boxer by the way. Alikuwa boxer.
Boxer.
Akatoka akaanzisha makasino and all that. That's how he became rich apparently.
So system mzee, unajua system ina affect economy venye ina run.
Hao ndio wana control. Hao ndio wana control ile economy itaran. Ya dunia, si ya country fulani.
Sasa kuna country fulani mzee. Bana unasikia kwa mambo ni mingi. Mile mzee naona Japanese government has encouraged youth to increase the alcohol consumption in order to boost economy through taxes generated from breweries.
So mayange nuko
sasa country gani? Japan. Sasa mzee inakuwa actually mpaka wana go father wanasema ile revenue ilikuwa na generate you from
alcohol
ilikuwa 5% 1980
5%
40 years later hiyo saa ni 2020 eh wasio 1980 wasafika 40 years maji
eh time inaenda mbaya actually sasa, 40 something eh
2020 Japan wali note
revenue iko chini
imerudi to 1.7%
so meaning the current generation is not drinking like
like the previous the watu walikuwa nakujwa
eh buda hiyo ni nchi gani hata wanabombeleza
kuja hapa Kenya mzee saa hii leo tuna record hii podo na Sunday
yeah
government itekesho Monday holiday
I think kila mtu wako kwa hapa anatoka
wallahi watu wote wako kwa hapa anatoka Kenya ni party nation
ai mimi nasema unaona sasa hii generation ikae japelekwa na mutaratara. Wafanye hivi.
Watume benchmarking.
Watume achana hata na wakuje benchmarking. Kishamaliza benchmarking. Wachukue ndege kama 4. Ndege 4 za kwa Boeing siji wote. Zileto tu zijazo mayangi wa Kenya. Zenye ziko na upstairs na chini. Ijazo tu mayangi ni fulani wa Kenya. Waende huko wapelekwe na rada. Buda.
Economy inarudi hapo.
Revenue itaenda 100%.
By the time wanatoka huko, tutakuwa naongelea 10%. Double ya la
hata 100.
Bana.
We.
Youth. Actually, youth. Sahi hata kuna post nimecheki. Nimecheki tu random post. Mse ya miposta kaandika. Bana, wa Kenya tutafaa tuache kunywa vile tutakunywa.
Kenya ni place watu wataenda kunywa kwa club pombe iishe. Sasa hao ndio wanabembeleza serikali tumefaulu.
Unajua ilikuwa design ya unaona kaa time ya COVID. Ni watu wangapi walikuwa wanachukua kwa club?
Ai wengi. Na bado
mna club ilikuwa zinafaa zifungwe.
Lakini
unafungua mlango mzee. Leti umeenda labda yenyewe saa zingine unasikia tu yenyewe noma lazima tu upi
uende utoeloka.
Unaenda sasa unauliza wapi na wapi kumefunguliwa. Uende ukabai ukuja nayo keja.
Kijani uchulu.
Bana hiyo kitu hiyo mlango ikifunguliwa hivi.
Kila mtu.
Unapata ile joto iko huko ndani. Kuna mpaka joto jua. Wase ni kukunywa story.
Hata nikuambia.
Lakini saa ngoma ndio hakuna.
Na hata. Hata wase wakujua makarao tuseme wakao. Wasikia makarao kwa area. Wase nakuambia. Watatoka hiyo bukla na watenda bukla ingine.
Walai.
Wakunye mbaka asubuhi.
Ikuwe jana hapa tulikuwa karibu kushikwa. Lakini tulitoka
tukenda. Tulichomoka tukenda. Club flani iku Bara, area flani.
Kenya, I think. Katha wase.
Nakuambia wapange tu.
Waselect tu.
Waselect tu Boeing 4. Zikona upstairs. Wajaze mayute, mayangin wa Kenya. Wapigili wapo ndani. Waende tu. Alafu wapwe wote mahudiza mapiano. Na mangepo.
Ikuwa mapiano tua.
Mapiano tua. Wapele kwa tua tu Japan. Hata ita take long. Wapigwe tu skutika tatu za sheshe. Wapigishwe sherehe. Buda. Nakuambia jamaa. Watakuwa natoka wera wakienda kutoa lock. Hakuna mtu atakua nakanyaga kijani.
Wow.
Yani mnabembelezi wate hii.
Bana hiyo kitu mime nishtua. Kuna joa social media pia kuna mambo mingi. Lakini mi sikuwa hii expect kupata kitu kaa hii. Kwanza ni youth. Unajua noma ni watu waze.
For sure.
Ni youth mzee. Tunongelea youth.
Walai tena. Ni noma.
Youth mwenye Kenya akitoka kwa keja ya mkuro wake.
Akirudi.
Aitua bashi ya kwanza. Na anajua arudi kwa mamake. Ni hivyo, out.
Mzee, hii ni ile Kenya unasikia nga mtu alitoka kwa How Friday. Anaonekana Tuesday asubuhi. Kwanza kama Monday ilikuwa holiday, buda.
Bana.
Kenya is so funny. Unaona time ya WRC. Ilikuwa Naivasha ama Nakuru, Naivasha. Buda. Nairobi ilikuwa ghost town.
Serious.
Nairobi watu hii Kenya wanafuatanga kule sherehe iko. Mimi nakwambia hata waambie watu Nairobi sherehe iko Kisumu. Ndege zitakuwa zimebukiwa hiyo weekend mzima.
Walai. Ama ma road trip manini.
Buda. Nakwambia kahaya sasa.
Makahaya sasa ameanza
kupostea. Kwanza Noah zikuangi.
Noah zikuangi.
Tunaendanga meeting point ni viewpoint buda.
Ni viewpoint msimame mpige picha.
Mpige picha sasa mkiendanga.
Pombe yenu Naivasha.
Na by the time unafika.
Ni pombe actually majority of the people don't enda. Ni sawa kuna ile percentage inaenda WRC.
Yeah.
Anyway, napenda huyu.
But intention ya watu,
intention ya watu ni sherehe, sherehe, sherehe.
Hawataki story nyingi.
Eh.
Ni sherehe.
Talking about na hii kitu unajua ilianza na Masaku. Unakumbuka Masaku 7 maiti?
Ndio kitu nilikuwa nataka kusema. Eh. Buda Masaku 7 sidhani kama kuna nini ishaivunja rekodi.
Eh. Hiyo na ilikuwa no.
Eh?
Na ilikuwa ya kwanza I think.
Niliambiwa teili isha. Mm. Machako Town mm. Teili isha literally.
Eh. Eh.
Ungeingia mahali upate tai na ujue walienda huko waka kunywa pombe ya Machakos Town haya ujue kwa occasion kama hizo kuna wasi huko wametoka tao na stock wameenda kuuza una get wanaenda wanafungua boot inakuwa ni aje unataka nini wanauza ni biz kuna wale wameenda huko na kiroma
nini
na
nini lazima prices ziko
yani walikunywa tai hii ikaisha watu walikuwa na kutoka mtaro mzee
serious. Unasikia after hiyo event kulifanyika maombi kuna
walikuja kuomba ya hiyo stadium.
Eh walikuja kuomba.
Eh ilikuwa serious budo ilikuwa dhambi ilikuwa Sin City hiyo siku. Ilibadilishwa ikakuwa Sin City. Sasa inakwambia wakileta hapa Boeing 4 Japan inakuwa yote ni Sin Country hata si City sasa.
Bana pia hiyo.
Aenda mtisha rada. Eh
tufunge port na hiyo by G.
It's a okay lakini imenibamba.
Lakini drink responsibly. Unajua?
For sure.
Mboka pale umeandikiwa. excessive consumption of alcohol will affect your health.
Acha nikwambie.
Bado wanaandika your judgment, si ndio? And don't operate machinery.
Yes. Okay. It will impair your judgment.
It will impair your judgment.
Wewe. Kitu wa Kenya, kitu wa Kenya huo angalia kushikilia chupa. Ile percentage alcohol percentage ikiwa chini ya 40 buda iwezi wanasemanga 40 na juu 40 na juu ndio ya Kenya buda anyway
nikujibamba ni time
iko tu hivyo
ni time iko hivyo juu sasa hivyo
lakini Japan tumeni referral huko kujeni survey mkisapiga survey
benchmark tu
safi alafu mtutumie boy nyingine
mchukue watu kana
ama piano tuone tupige huko ama piano
muone
tutatoka huko mzee
a revenue itarudi fiti
Japan wametupa rada hajui ni nini inaendelea sasa itakuwa ni my youth man please reduce your alcohol intake anyway
sad sebeaji
that's
episode 10
that's our episode 10 iko hivyo man
iko hivyo
man hapo ndo tunafungia
sasa nikoenda kulala
man ndio wiki inaanza wiki ikianza
saba
have a blessed week yeah see you on the next episode
aya peace out
man
episode 11 si ndio
yeah tuonane episode 11
aya wazi.